Lolitas, umkhaya wam. Ngicela undlelele ingoma kaSneyzi ethi Thixo wamadinga. Ngulumamba lweshasha pe-SIB.
Ungihlala nami, ungijabulise. Awuda Nkosi yami, hlala nami Jesu.
Igamela King uSinezi Msomi Mphulaphula lebekezibonela FM Mpuma kamnandi kapha sithi Thixo wamadinga icela nguyeke ulubabalo kaShasha phansi Nkosi kakhulu siyabulela thina sibamba ngazibini sithexu ncembeke ngoku sibona into yokubana ngaba suthengisa kusini na kodwa ke inqobe mnandi kakhulu ethi cela ingoma ndikudlalele sibamba amandla kasimelane standing in for the one and only the radio guys thexu ncembe siya kwahlulwa ilansimbi ka 3 o'clock sazidlala ingoma ezithe zibe kanti ziyafumaneka kodwa ke benitshilo ndathi ze uhlale ungayindawo wethu ngoba thina sikuthembisa ngokuthi sibe kanti sibe nalo udliwa nondlebe na yepha Mrs. Judith Gavu osuka pha oy animal health technician yena ngakwelakhe icala ukhumbula ke mphulaphula bezibonela FM into yokubana ngaba hoqo thina apha zikhona live reads zikhona nentengiso ezimane ukulumkisa abantu abangama farmer okanye nabani na uthube kanti uphila nezilwanyana kwakhe ngesifo se foot and mouth disease esithi sibe kanti sithande ukubalasela sawuthi sincokoleke ngalomiba into yokubana ngaba sifo esi makenze njani umuntu uqinisekise into yokubana ngaba asichaphazeli yena kwanye ke mhlambi asizichaphazeli izilwanyane athi abe kanti unazo ekhayeni singathintelwa njani na isi sifo sawuthi sibe kanti singqokola nalundwendwe lento apha ngicala emva kwentsimbi yeshumi elinesibini masenze kanje ngokukulamkela siqinisekise nje into yokubana ngaba siyomhlangabeza ngayo ingoma sithi umphulaphuli molweni msasazi ngicela ingoma ka Ntombi Nkosi M ethi Chabalwamo kanye ke usikhangelela uhlengiwe emhlaba isithi remember me ecelwa nguye uLungelo
esimakade ngikhumbule
bambe kolohlobo phulaphula lapheke sibanele FM besicho yena city remember me nguye uMamuhlengo emhlaba masike siqinisekise ngoku into kubana ngaba kuze kube kanti sivale kahle nje nondondo lethu masithi sibe kanti ngoku siyomkhangela ngenye ingoma ezawuthi be kanti icelwe ngabanye abaphulaphula balapheka isibonele FM city chunqembethini ukuze siqinisekise into kubana ngaba siyambamba kahle sivane ke na ngakwelakhe icala masihambe ke siyokhangela phakathi molo msasazi ngunyawo uza endlovini bengicela ingoma ka uza endamase yisithi imihla emide ngalondlela siyolikhangela ke ngokuntwendwele thapho sawuqinisekisa into kubana ngaba siyavana nje kahle ngaphandle kwamathandabuzo ozayo kandamase ndicela ntona
ndicela ntona soma Afite akentwe yothi kumubasa kumubasa ngiyakuyena akho sobasa imizayo mithe imizayo mithe imizayo mithe
Phulaphula sibonele FM besikuthembisile thina sathi hlala phansi uka indawo ngoba indwendwe lethu lizabe likhona apha emnxebeni sawuncokola kunye nalo kusukula namhlanje nalapho sizawuthi sibe kanti sichaphazela umcimbi enqondweni into yokubana ngaba nokwana abaphulaphula ekhaya besisoloko beyiqonda nje okanye besiva ngamanye amaxesha into yokubana ngaba nene nasenyanisweni kukhona nje isifo sezilwanyana esithi sibe kanti siyatshaluza abaphulaphula ke kodwa sibazi nje ngabantu abathi babe kanti bayithabathela ingqalelo nayo nayiphini into thina esithi sibe kanti siyayiphakamisa kubo kwalomzuzu kwalelixesha ke emnxebeni samkela Miss Judith Gavu oyi animal health technician esawuncokola kunye naye namhlanje malungana lomcimbi ke we foot and mouth disease tibe kanti chaphazela ngamandla izilwanyana sifuna ngandlela zonke okanye sizama ngandlela zonke ukuba wena mphulaphula ekhaya usaluyazi into kubana ngaba zintona mawuzenze ukuze kube kanti esisifo singanweni kodwa ke masekubulise Miss Gavu sikwamkela enqubeni kunjani kusukulo namhlanje
yakubulisa mhlasazi ngililise nakubaphulaphula bakho apho kwiradio
Nkosi kakhulu wethu siyabulela sibamba ngazibini ngokuthi usenzele ixesha ingakumbi xa sizawuncokola ngale micimbi nabaphulaphuli bethu sicela nje usichazele ngokufutshane yintoni isifo sochwane nenye bethu kwaye ke kutheni oku kuyinkxalabo enkulu kangaka kwimfuyo nakumafama kunye noqoqosho lwasentshona koloni liphela
njengoba kube sendibulisileke baphulaphuli bendikunye nanti veke ephelileyo sithetha kwangesisifo isifo sochwane nenye bethu sisifo esithi sibe khona kwizilwanyane ezifana neenkomo ibhokhwe igusha nehagu esi sifo siye sithi xa sikhona sibona kangangokuthi kube sochwane ubamba kuthiwa sizichwane nenye bethu kuba khona ichwane kuphinde kube khona inye bethu kwizilwanyane yenza inxalapho kakhulu ke xa sikhona esi sifo ngoba iqoqosho lethu linye likhuthelezeke kakhulu siyasukumezeka ngenxa yantoni kasikhona kulilandi kwiprovinsi leyo kuyayingeneka zonke i-export that is uthatha inyama nezinto ezenjengenyama ziphumele kwamanyama loo nto ke sikhona apha ereydini ukuthi sazisa abafuyi ngobana sinesi sifo sochwane ezibhukhweni ezinkomeni
enene nasenyanisweni Miss Gavu noba bayalangazelela abafuyi elithuba ingakumbi xa nizawumane nithi gqolo ukuza ngaphambili nizokwazisa malunga nezinto amabazi lumkelo kodwa ke zeziphi ke ngokwimfuno ezisemthethweni ezikhoyo malunga ke nokuhamba kwemfuyo ngeli xesha lokuqhambuka kwesi sifo
into eyenzekayo ke kumafama sicela basinyamezele kakhulu
allright
ngoba nje babesenditshile isifo esi sifo xa sikhoyo siye sikhahlameze kakhulu uqoqosho lephondo okanye lelizwe elo akusekho lula kuhambisa imfuyo njengesiqhelo siyeyake zikwazi sisuka kwindawo emfuyo ube kanti isimo sezempilo imfuyo leyo sihle butis umfama kuyayazi lento ngoba kufike ugqirha wezemfuyo azofika kwifama yakhe kuthathe nje ucwaningo olufanelekileyo xa sekubuye i-results okanye imiphumela ichaze ukuthi zinhle zingakwazi uhamba zingakwazi ukuthi ziya isikakhulukazi ke kwezinye i-area zingakhange zibe zile sifo ngoba xa kukhona isifo siye senze nento ekuthiwa i-kilometer radius apho sichaza into yobana eziphakathi kwesisanqa zinokwazi ukuphuma kude kube kanti kuphakamisiwe into ekuthiwa zingahambahamba but ke zingaphandle kwezikelanti kwaleyo 10 kilometer radius kufanele zona before zizisuse ibeka ngithintane neofisi siye kule fama sijonge into yobana zirayithi nazikwazi into yobana zingaphuma ziye kuloo ndawo zisiwa kuyo kwaye kukhona amaphepha afumanekayo awafumaneki kwenye indawo afumaneka kwiiofisi zezolimo ezizezichaza into yobana siyile phayana sawujonge imfuyo esesimeni esihle ingakwazi into yobana ingasuka kulaa fama kuyo iye kwenye siwacenga kakhulu kamafama kulaa ndawo kona kona kukho lula yilaa nto besisithi siye sinenkxalabo xa sikhoyo sisifo ngoba ngantoni urhwebelwano lukho ukukwazi into yobana ningathengisa njengesiqhela kwenzeki ngebubundiza kulampozo yokuqala yile nto iba yinto ba ke ngokusibe kanti siyavala uhambahamba kangendlela ekhululekileyo kufuneke nifumele amaphepha aphuma kwi-ofisi achaza ukuthi imfuyo iyahamba imfuyo ayinohamba ngokwexesha elikanganye liyazinikeza i-ofisi ngokwesimo ex
ya wathetha kamnandi ngamaxwebhu athi abe kanti ayadingeka ukuze mnamfama ndube nawo xa ndithi ndibe kanti ndifuna ukususa imfuyo yam kupoint A mhlawumbi ndisa kupoint B ngawaphi la maxwebhu zeziphi ezimpempha vume kuthi kanti kufuneke ndibe nazo mna xa ndithi ndibe kanti ndifuna ukumova movisa ezi zilwanyana
kuyenzekayo kukhona into ekuthiwa i-red cross benefit into leyo eyibiza endleleni xa sebe uhanjwa uhambe ngezifoyo ide siyixhoma emotweni kufuneke kanti kube kanti likhona iphepha elithi nemfuyo ibiyothe iyojonga ngegqirha izawuhanjiswa ngubani kabani laretrospenis kuba kubhalwa phaa into yobana imfuyo elolu hlobo elinezimpawu nezimpawu izawube ihanjiswa ngubani kabani eyixhome kwimoto ene-registration number engubani izawube eyisusa kwifama engubani apho iyakhona iya kwifama ethile if awunazo ezo mpepha zitshoyo indaba kuthiwa i-red cross permit yizona nto yobana ela phepha okanye i-cross ebomvu echaza into yobana phaa esayinwe ngugqirha we-area leyo into yobana iphumile ugqirha wayojonga imfuyo katata ubani nemfuyo iye yafunyasekwa isesimeni esihle ingakwazi usuka kule fama iye kule fama okanye ingakwazi usuka kule fama yotsho abatho apho kuthelwa khona imfuyo awukwazi ukuthi kungavele uthathe imfuyo njengesiqhelo elantukeni emotweni yakho uthi ugqiba uyithathe isuse ngoba endleleni uzawubuzwa ipemit ndingaphakwa kukhona esinye isifo apho kwakhona ukuthi yamuve umuve ngepemit nakwe ekwisifo sotshwana nenye bethu uzawufuna ipemit iphepha mvume lokuthi uvumelekile ungasuka kule fama nale mfuyo yakho uye kuloo ndawo yakuyo and ibhali icacileyo phakathi kwelaa phepha into yobana isuka apha iye kabani isiya kubani ekuthini.
Ya Miss Gavu, uyawufumaniseka into yokubana ngaba singabantu siyayithatha ichance yephi umncipheko esithi sibe kanti sizibeka kuye ngokuthi singawoyi le migaqo nemimiselo ngakwezintshukumo ke zokuthatha imfuyo ngokusemthethweni uyisa kwelinye icala. Ngamanye amaxesha abantu uyawufumaniseka into yokubana ngaba banako ukuthatha ichance ngoku sifuna ukuva into yokubana ngaba yeyiphi imingcipheko ukuba abantu abangayihoyiyo ngakwezintshukumo mhlawumbi sifuna into yokubana ngaba abantu basoloke beyazi into yokubana ngaba akuphetshiswa nje only impilo yezilwanyana koko nathi ingasichaphazela ngokubanzi
ngoba bese ngitshile
ndingakuphazamisanga kancinci nje cela usibambele kanjalo siye kwintengiso sawuthengisa nje thina zekamva sibuyele kuwe just a quick ad break sibuyele kuwe sibe kanti usiphendulela lo mbuzo kodwa kukhumbuza umphulaphula ekhaya sihleli nale ke undwendwe lethu namhlanje uJudith Kagavu uthi bekanti uyi-animal health technician yena sincokola ngomcimbi we-health foot and mouth disease masithengise kuqala thina ngoku
Mphulaphuli wesibonele FM kumenyu onke amarhamente aphuma kwiimvaba ngemvaba ezahlukeneyo ukuba aphumelele kwinkonzo yoshicilelo lamazwi osixhenxe ngomgqibelo umhla we-21 kamatshi 2026 ethu Song Center iKhayelitsha sukuphoso yengcikela yenkonzo nequlothombondo zihlanjiwe kwabashumayeli belizwi likathixo niyacelwa ukuba amarhamente avathayo avathe zawo kanti nawe ongavathiyo wamkelekile olu hlobevu lwenkonzo onzo yoshicilelo lwamazwi osixhenxe luyaqala ngentsimbi yeshumi kusasa ushicilelo lwenkonzo yamazwi osixhenxe 2026 silapho ukhoyo
ixesha lethu ngokungumkhono phambi kokuba kubeka nti kubetha la ntsimbi yokuqala selekhona iqala nomakhwekhwetha kwicandelo lezendaba uzasiphathela iindaba ngokobunjalo bazo kodwa ke besitshilo sathi emnxebeni siyalumkisa siyaxhobisa siyafundisa sinikulwazi ngokusingqongileyo kwindwendwe lethu elithi libe kanti likhona umiss Gavu emnxebeni sincokola naye malunga nalo mcimbi we-foot and mouth disease othi ube kanti wongamele phambi kwezilwanyana. Miss Gavu, phambi kokuba kube kanti siyathengisa besikushiye umbuzo bothi ube kanti uyawunambitha ungasiphendulela wona.
Njengokuba ke busendibuza ngomngcipheko lethu lenzile xa abantu bengathi balandele imigomo yesifo setshwane nenye bethu into ebalulekileyo kumafama mawazame ngendlela zonke enza ngazo awulandele yonke imigqaliselo ebekiweyo ngoba xa bengayilandeli le migqaliselo okokuqala into eyenzekayo isifo setshwane senziwa yintsholongwane emnyamayo ngokukhawulezisa xa besusa imfuyo bengayaziyo into yobana isimo sayo sinjani ngokona ngoko babangela into yobana ixesha elizawuthathwa ukuthi esi sifo siqhele sande ngithoka bazibeka kulo end and bengithe isifo sokuchwana sibangele into yobana isimo sezemali sehle kutho ukuthi xa kusanda ixesha sinengxaki yesifo sokuchwane kutho ukuthi i-economy okanye ezemali zelizwe le-South Africa zizakwehla and laa nto iya iafektha umntu njengoba sathi kasijonga ngesiyibona njengento iafektha amafama but funeke siyazi into yobana i-agriculture yeyona ithethe imali eninzi ilizwe loMzantsi Afrika. Xa sinothi ke ngoku singazibambi yonke imigomo ebekiweyo izawubangela into yobana siqhubekeke sinesifo sochwane and ibangela into yobana i-economy yehle. And okunye njengoba besenditshilo ndisithi kufanele kube
izawube sigqibezele intetho yethu yosukulwa namhlanje nanjengoko sithi sibe kanti ke siqoshelisa lo mcimbi obaluleke ngeyona ndlela uba sifuna ukuva ke nangakwelabo icala into yokubana ngababonaze ziphi ezinye izinto abazenzayo ukuqinisekisa okokuba ezi sifo asinwenwi kwaye senza njani nathina singabahlali ukuze kube kanti sigcine zonke impilo zabantu zithe zibe kanti zikhuselekile. Mesikafu khona kwelo cala. Alright, kuyabonakala into kubana ngaba nokwana sibethwa ngumcimbi we-network mhlawumbi ngakweliya lakhe kicala ngoba zonke izinto ngakwelethu icala zithanda okokuba kube kanti ziyalunga okanye zime ngendlela nje e-right nefanelekileyo ngaloo ndlela kodwa ke besele siliqwela thina siliqhuqumbela udliwano ndlebe lethu esithe sibe kanti sinayo uMiss Gavu kwelaa cala sawuqinisekisa ke okokuba siye ngomeni kuba ze kuthi uba kanti simfumene sibe kanti siya ekuyivaleni i-interview yethu kunye naye ingakumbi kuba kube kanti simfumani konke konke masikhangele kwelicala. Miss Gavu masikwamkela. Alright, kuyabonakala into kubana ngabe iseyintsinda abadala okokuba kube kanti siyamfumana ngaphi masikhawulezise ke mphulaphuli siyomkhangela kwakhona ngenye ingoma ethi yabe kanti icelwa ngumphulaphuli pha isithi nyana kathixo ibicelwa ke nguye ungazibini kwela cala lase Whittle sisa uphinde ke siyamkhangela njengoku sizawukhangela into kubana ngaba asumphoncula kosini nakwela cala lasemncebeni mizuzu yamngoko lishumi phambi kokuba kubethe insimbi yokuqala. Miss Gavu masiphinde sikwakhona sikubulisa sikwamkela. Alright, kuyabonakala into kubana ngaba siyamphuncula mphulaphula ekhaya masikhangele ke ngoku into kubana ngaba ingoma yakhe ibicelwe nguye ungazibini isithi yona nyana kathixo iculwa nguye ke uxolisile kanziweni. Nkosi kakhulu ngazi siyabulela thina sibamba ngazibini masike sikhangele ngapho umntu kanziweni okubuya usithatha asibeke phina. Pulapula sibalele FM sithaba kanti sikhakamshelene nayo Miss Gavu kwakhona thina ngenxa yomcimbi nje we network othube kanti uyasisokolisa kodwa ke Miss Gavu masithathe zonke ke izindambo sizibuyisele kuwena njengoko ubusa sicacisela ngoba besifuna ukuqonda mhlawumbe into okubana ngaba ukuthotyela kwale migaqo ke kuyikhusela njani imisebenzi nokhuseleko lokutya kunye noqoqosho kwiphondo nje ngokubanzi.
Mandiphinde ndibulise ndixolise kakhulu kubaphulaphula into eyenzekayo le ntsholongwane ingabi kakhulu xa ikhona ngoba into eyenzekayo amafama aqeshile and aba bantu baqeshiweyo babeka ukutya phambili betasibe zeninzi yabo xa amafama engakwazi ukutyanisane nathi ukukhontrola esi sifo kutsho ukuthi bathatha ixesha elide kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sisincede. Ngoku i-economy yethu iyehla njengoba besengitshile phaphezulu into yobana ingxaki kakhulu xa kukho isifo esifika sikhoyo kucaba akuzokwazi ukuthi ikhusele imbili sezithi ngaphandle loo nto ithoba kakhulu i-economy yeSouth Africa. Ya cela ke kumafana into yobana into yengaba yenzani bazame into yobana babambe egomo yonke abayinikiweyo khona ukuze i-economy yethu ingalisasiphoxa ibheke ezantsi kakhulu and into eyenzeka kakhulu akuzoba khongqesho ngoba i-agriculture ibize babeyisitsho yenye yemveliso ezibangela into yobana i-economy yethu iyinike naxa ingezinye uba isesifo sethwane seyingxaki phakathi kwethu and kunye iba bayithobele imigomo kuzawunyanzeleka into yobana xa bekhwelise ezinto nje babeyisitsho sithi nto ukhwelisa inkomo phile babe kanti iphephu nalo xa sesinyama endleleni engenani eliphepha kutsho ukuthi kuzawunyanzeleka umthetho uthathe ndawo iyinto leyo kusingabawuni ukuthi into nje singayilimeleyo ubana ize ibe kanti ngayona emthethweni yiloko sisizana lapha phakathi kwelandikisi-radio zonke ezikhoyo kumphakathi wethu sizogadisela abantu enzela into yobana bangaziboni sebebekisina ebebengasicingelanga. Siyacela ke kakhulu kumafama into yobana mawasebele yonke imigomo khona ukuze sikwazi into yobana sikhayele esi sifo sibisane kakhulu nayo and intonyama bakwenze xa beqaphele impawu njengoba impawu zezithwane ba kuthiwa yithwane miye bethu bakhona ithwane sathezi ziyaqhwalela ibhokho izisha inkomo ziyaqhwalela zibe nezilomba ezilapha phakathi kwelantu yempofu okanye ngaphezulu bona ifumane into yobana kukhona iye bethathasemlelweni azikwazi bavitye okanye zingazamathi amaninzi ngenxa nto bakuseza zilonda ziphakathi elimini ngokone ngoko mabazameke ngokwamafama akhava ngishela ne-ofisi yethu ngokuthi basese acabeelanziziinformation zabo ku-www.elsenburg.com bazawukwazi ukuthi bafumane zonke into ka isikhulu ze-ofisi ezikufuphi kubo ngoba kukhorestinto basinike i-ofisi eyi-one babangele phaa kuya-www.elsenburg.com kulapho bazawukwazi ukuthibadibane khona nazo zonke i-ofisi lanti inombolo ze-ofisi ezikufuphi kubo bakwazi ukuthi bareporte kuzokwazi ukuphunya kuyojona into yobana kwenzeka ntoni kwisimaneyo.
All right, Ms. Gavu, masibulele sibambe ngasibini ngexesha lakho sithe sidibane kwakhona ke kwixelizayo ngethemba nokholo kokuba abantu bayothathela ingqalelo yonke le mimiselo nale miqathango othi bekanti uze nayo kusukula namhlanje. Siyabulela ngexesha lakho. Nkosi kakhulu sisiya lo we animal health technician esithi sibe kanti sincokola kunye naye namhlanje kodwa ke sibulele sibambe ngasibeni ngexesha sibolekele yona kodwa ke masiye ezindabeni neqala nomakhwekhwetha kwicandelo lezendaba kunomaxabiso kamgqawule ngentsimbi yokuqala sihamba ngayo pha ingoma ezawube icelwe ngumphulaphuli masive ngapha.
Malolitas, Malolitas, cela ingoma kaAndile kaMajola ethi ndiyakuthi ndakudinwa. Inkosi.
Tabu tinoe, zomzimba.